chiringe chiloto na yate banange nga bintu ya namadala ninga nyumizi wa olugero na yewe netegereza bino vya buliwo abantu bakunganye kabagala kuba bajulize kuluna kulwalero musumba yetegese alindira kasera atugate ne bamalayika kabe bajulizi bekulu kuluna kuluno baligamba mu byafayo tikumbaga ya bana bali nga bya nyuma
luno lwe lunaku lw'embaga twalindanga nze nawe baby amazima lunaku lwa sayo kunanise akaweta kati nzagamba luno lwe lunaku lw'embaga twalindanga nze nawe pia amazima lunaku lwa sayo kunanise akaweta kati nzagamba uliwange
Kaba maziga gesanyo wega tujute nze nawe baby lengera esanyo lya jaja muli alinga gamba ntyagalyanga bali bonna bazerwa kubera fe kati gauni gisambe nga totya nyabo wewe nali nensongero bera obufumbo buno okubaawo ozeleti bambi ng'obudde buyise abayo omwana bwamwenyeza mu kadali oya kati aboogezi basirike abalowooza nti tuliteŋŋana emimwa kati bagitungeko kubanga omutonzi sitampu agikonyemu era nange olwaleero kusuubiza mu maaso gabangi nti ndibawuwo
luno lwe lunaku lw'embaga twe twalindanga nze nawe baby amazima lunaku lwa sayo kunanise akaweta kati nzagamba luno lwe lunaku lw'embaga twe twalindanga nze nawe pia amazima lunaku lwa sayo kunanise akaweta kati nzagamba uliwange 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 katandika mpola mpola olugendo aniye lyamanyi ntibiri babiti nebangamba binje bigambo bayogera bangamba wesiri kusobola katira mubaswazize ebigambo byabwe nebibakalira ku mimwa yatyo yali kimenyawo ekisuubizo kye twakola tewaliba byakwekyawa ate kano kati kenkutadde mpeta ku ngalo mukwano kansumulule nga ttaku luno lwe lunaku lw'embaga twe twalindanga nze nawe baby amazima lunaku lwa sayo kunanise akaweta kati nzagamba luno lwe lunaku lw'embaga twe twalindanga nze nawe pia amazima lunaku lwa sayo kunanise akaweta kati nzagamba luno lwe lunaku lw'embaga twe twalindanga nze nawe baby amazima lunaku lwa sayo kunanise akaweta kati nzagamba uliwange lunaku lw'embaga abalope twalindanga nze nawe pia uliwange lunaku lwa sayo kunanise akaweta kati